tuugal nafa ka makka laatani sukaaɓe ɓe duuɓi joyi warde ley keewa heɓude naawallaaji cattuɗi.
Laɗum rimi suka on enda, meɗen gaɗanamo BCG e polio 0. Nde suka on enda waɗi geƴƴiije jeego'o, sey ɗum so'oa ɗum, min gaɗana ɗum eto arano. Nde o waɗi geƴƴiije sappo, min gaɗanamo eto ɗiɗaɓogoe enda. Illa suka on enda waɗi lebbi jeego'on, nden min giya inniraaɓe endan ɓe gadda ñebbe ɓoltaaɗe, conni gawri e leɗɗe gon tati, min gaɗana ɓe boyri. Nder mum meɗen gatta sukar e boppaaɗe, nden gaɗa muɗum meɗen defanaɓe kuudaku e tewnikaangu. Nder mum ɗum wattata tonka e aromaji fuu, amma nder ñandu suka ɗum watta li'o sanne.
Sukaaɓe heɓuɓe waɗanede ngal tuugal cellal ɓalli mu'en no huuɓam yeru no inna sukaaɓe famminiri.
Suka am mi hokkatama huunde fuu sey kosan endu tan, lebbi makko tati, nder naya ɓuru woni, eto goo woni ɗiɗaɓere makko. O waɗanama kural BCG ko hisa ɗoyru mawnu. Nde ni min ngari do, nde ɓe kala ni min komin kaani min gaɗa, nde mi hooti wuro miɗa waɗana. Suka am no woodi duuɓi ɗiɗi e lebbi jeego'o, ko o rimano o waɗanama kural BCG ko hisa ɗoyru mawnu. Kure makko fuu huuɓi, waɗi o yaawa jonteede mangu makko ɗo wala fo
baasi.
No madame Haalidu Faati, loktorojo mo loktororo tendo bondo, so o wi'i nder ñalawma no waɗa ko watto rewɓe capanɗe joyo waddoɓe sukaaɓe muɗum waɗanede ngal tuugal.
Alhamdulillahi matana,
yettore Allah rewɓe no gadda sukaaɓe muɓɓen sanne loktororo. E ñalawma dego eɓe gaɗa lasoji ɗiɗo e joyo yaade lasoji ɗiɗo e jeetato, ɓure ɗeɗum waɗanta sukaaɓe endan no kokkaɓe semme sanne e ko nanni titta. Rewɓe no torro sanne har rafi komin tawra. UNICEF den waɗanamin chateau meɗen giɗi, de rewɓe endan gari defude ɓe ɗala torrade, ngam dalila majjum rewɓe gon giɗa warde.
Ɗum do saaroɓe no haani ndekkude gite mum dow cellal sukaaɓe fadde maɓɓe heɓude waɗanede tuugal.